uSamuel wesibili isahluko 24 uverse 1 intukuthela kaJehova yabuye yavuthela uIsrayeli wamvusa uDavide ngabo ngokuthi hamba ubale uIsrayeli noJuda. Verse 2 inkosi yathi kuJoabe induna yempi yayinaye hamba izinto zonke zaIsrayeli kusukela kwaDani kuze kube seBerisheba nibale abantu kuba ngiwazi umumo wabo. Verse 3 wayesethi uJoabe enkosini uJehova uNkulunkulu wakho makenezele kubantu kuphindwe kayikhulu phezu kwalokho abayikho kubone ngamehlo enkosi yami inkosi kepha inkosi yami iyenamelelani lento na. Verse 4 nokho izwi lenkosi lamahlula uJoabe neyinduna zempi uJoabe neyinduna zempi baphuma ebusweni benkosi ukuba bababale abantu bakwa-Israyeli. Verse 5 bawela eJodane bamise Aroweli ngakwesokunene komuzi ophakathi nesigodi sakwaGadi ngaseJazeri. Verse 6 base befika kwaGileyadi nasezweni laseTahetimi Hodishi bafika naseDahi Jahani nangaseSidoni. Verse 7 bafika enqabeni yaseThire nasemizini yonke yamaHivi namaKhanani baphuma bangaseningizimu kwaJuda eBerisheba. Verse 8 sebedabule izwi lonke bafika eJerusalema ngasekupheleni kwezinyanga ezishagaloluye ngezinsuku ezingamashumi amabili. Verse 9 uJoabe wayesenika inkosi umumo wabantu ababaliweyo kwabakhona kwayezala amadoda anamandla ayinkulungwane eyingamakhulu ayishagalombili ahloma inkemba amadoda kaJuda ayeyinkulungwane eyingamakhulu ayisihlanu. Verse 10 uDavide wahlabeka enhlizweni emva kokuba sebabalile abantu. UDavide wathi kuJehova, ngonile kakhulu ngalokho engikwenzileyo, kepha manje Jehova, mawuthethelele obube enceku yakho ngokuba ngimtumazele kakhulu. Verse 11 wathi ukuba uDavide avuke ekuseni, wafika izwi kaJehova kumprofethi uGadi, umboni kaDavide lokuthi, verse 12 hamba ukhulume kuDavide ngokuthi, uJehova usho kanje uthi, ngiyakubekela izinto ezinkulu, khetha enye kuzo kuba ngikwenzele yona. Verse 13 uGadi wayesefika kuDavide wamtshela wathi, kufike kuwe yini iminyaka esikhombisa endlala ezweni, lakini noma ubalekele izitha zakho izinyanga ezintathu zisakugxosha noma kube khona insuku ezintathu zesifo ezweni lakini na? Manje cabanga ubone ukuthi yiliphi izwi engiyakulibuyisela komthumileyo. Verse 14 wayesethi uDavide kuGani, nginosizi kakhulu, masiwele esandleni sikaJehova ngokuba umusa wakhe mkhulu, kepha esandleni somuntu mangingaweli kuso. Verse 15 uJehova wayesethuma isifo phezu kwa-Israyeli kusukela ekuseni kuze kube sesikhathini esinqunyiweyo, kwafa abantu abayinkulungwane engamashumi ayisikhombisa kusukela kwaDani kuze kube seBerisheba. Verse 16 lapho ingolosi yelula isandla sayo kulo eJerusalema ukuchitha, uJehova wazisola ngalobu bubi wathi engelosini yachitha abantu, sekwanele, buyisela isandla sakho. Ingelosi kaJehova yayisibuyisela sika-Arawuni umJebusi. Verse 17 uDavide wathi kuJehova lapho eyibona ingelosi eyayibabulala abantu, bheka mina ngonile ngenzile okubi, kepha lezi zimvu zenzeni na? Isandla sakho masibe phezu kwami naphezu kwendlu kababa. Verse 18 uGadi wafika ngalolo suku uDavide wathi kuye, yenyuka ummiselo Jehova athale esibuyeni sika-Arawune umJebusi. Verse 19 uDavide wayenyuka njengokusho kukaGadi nanjengokuyala kukaJehova. Verse 20 u-Arawune walunguza wabona inkosi nezinceku zayo beza kuye. U-Arawune waphuma wakhothama phambi kwenkosi ubuso bakhe bubheke phansi. Verse 21 wathi u-Arawuni, kungani ukuba inkosi yami ifikile encekwini yayo na? UDavide wathi, ukuba ngithenge kuwe sibuya ngimakhela uJehova i-altare ukuze isifo sinqamuke kubantu. Verse 22 wayesethi u-Arawuni kuDavide, inkosi yami mayithathe inikele ngokuhle emehlweni ayo, bheka nazi izinkabi zomnikelo wokushiswa nezibhulo nezinto zokubophela inkabi zibe izinkuni. Verse 23 konke nkosi u-Arawuni yakukunika inkosi. U-Arawuni wayesethe enkosini, uJehova uNkulunkulu wakho makakwamukele. Verse 24 inkosi yathi u-Arawuni, qha ngiyakuthenga nokuthenga ngenani elithile, angikunikela ngeminikelo yokushiswa kuJehova uNkulunkulu wami engeyesihle. UDavida wayesethenga isibuya nezinkabi ngamashekela ngamashumi ayisihlanu esiliva. Verse 25. UDavide wamakhela khona uJehova i-altare, wanikela ngeminikelo yokushiswa nangeminikelo yokuthula. UJehova wancengwa ngenxa yezwe, isifo sanqamuka kwa-Israyeli.